thinda thinda inhliziyo yami uyenza ifune wena ingqondo uyayizulisa igazi uyalishukumisa uwe wedwa ntombazana akekho nohlukanisa.